market jabba na man dom. Dom, dom, dom. My yank saw me chrome wanna die to my form. Form, form. Heo niko za beke jabba na man dom. Dom, dom, dom. My yank saw me chrome wanna die to my form. Pedi wangu ndo the real warrior, real warrior, real warrior, real warrior. Ana ninyangisha.
Yeah, yeah, ay. Yeah, yeah, ay. Yeah, muito ataza, njibuti uchezaga tu kwa miti. Mbona uko nyanyaji ya nyaru na mamiti. Ulizima kesi vile mali haiko fiti. Shida ulipata umetoko hadi binti. Nipige riz na shada, mina kifilta ntaipinga. Aurora leta pupa, shida luasha akaimba. Mile teki kilo, miki jiba gaita fika. Nyuse tingi gwezi lipando penye mali alziko.
No Hennessy, apa ni kibao. Mayenso, mekrom, tumembao bao. Mamelani, light skin, rangia kao. Wanatuak, wana Ben Peter now. Cheza na dudu MPS niangalie. Usijifanye unakaza jechilie. Misi timitida tunikazie. Chawa nyefne ni kuikazie.
Public announcement. Mindo likuwa kwa yo video ya imenti. Hama jango wali watch waki wenki. Ni maworia waikus kwa mneti. Utanikoma kama ngoda ya mamako. Usikaze kunyi rungu ikiwa kwa matako. Ati ye upenda vile muse mamatako. Yeni takataka nta mtupa kwa matako.
Heo niko za beke jaba na mandom. Dom, dom, dom. My yank saw me chrome wanna die to my form. Form, form. Heo niko za beke jaba na mandom. Dom, dom, dom. My yank saw me chrome wanna die to my form. Form, form. Pedi wangu ndo the real warrior. Real warrior, real warrior, real warrior. Ana ninyangisha.
Madam, choche, nimepitia kajaba. Gode, na yosi ni safi ya shamba. Nadai kukupea kindizi. Daniela girl, ina DCT. Ganja baking, niko zile tuma cooking. Ganja rieti, niko tupiga maruti. Ganja baking, ay, niko fushi.
Usinipe heri joni nyonge monkey. Juhizi pongi zimegongwa dina donkey. Chezi na fire, hizo damage uwa konki. Nimemezea hata kaniko na tonsils. Jumechi zako kama derby za rugby. Weni Annabelle ukijifanya babi. Dani ya cab tabia kaza matatu. Maboy wote konuko na ikustatu. Kipusa, chunga, kipusi, ey. Uwezi juwa joni ni kirusi, ey. Ukidedi tukuje kiharusi, ey. Washaka shada moshi ya fegizi.
Heo niko za beke jaba na mandom. Dom, dom, dom. My yank saw me chrome wanna die to my form. Form, form.
Pedi wangu ndo the real warrior. Real warrior, real warrior, real warrior. Ana ninyangisha.
What up, man? Yeah. Ahero kongo nyaso reto gima leche. Yako matingo gode ema miga leche. Tumia BBW okahero ngede. Tukaka puko koyo dano manyongede. Achari mone kakiluanga katinde. Yako kasero tonya kamia gire.
Okay.
Nyaribe noko nano duaga na gide. Ja pesa oko wara ano kangwone. Wadada madua form anegi pesa. Nyinga janode kongo ngenyo wanigi cheda. Kawono onge nindo wanigi jaba. Wachimo bocho utifuyo wanigi ganja.
Baby girl uko form itabidu zimefon. Leo jote utamon from usiku hadi noon. Utafeel uko moon nitakuwa Father June. Usulize meni nani ninatoku pande gani. Habi make a lot of money. Takuskuma kama gari ni kukule kamu gali. Weni tamu kama sali.
Heo niko za beke jaba na mandom. Dom, dom, dom. My yank saw me chrome wanna die to my form. Form, form. Heo niko za beke jaba na mandom. Dom, dom. So me chrome wanna die to my phone.